zonto mzala engakini zinkumbuzo le nemakhaya yashaqa shinto mbethanda thina ithitsha kuleli phimbo ibiqeshiya mnandile uyonke mayele zontombi zale engakini zinkumbuzo le nemakhaya yashaqa shinto mbethanda thina ithitsha kuleli phimbo ibiqeshiya mnandile uyonke Ngibuka lezo nsizwa zale ngakithi Zinkumbuza le nemakhaya Yasho yakhe insizwa ekhanda thina Ithiki eliphimbo lethu ikhiya yamnandi yensizwa Maya lezo nsizwa zale ngakithi Inkumbuza le nemakhaya Yasho yakhe insizwa ekhanda thina Ithijabule liphimbo lethu ikhiya yamnandi Zithuthula kamandela Zithuthula mandwela Uzikhumbuza lene makhaya Lasaza nebakhona Bathuthula kamandela Bathuthula mandwela Uzikhumbuza lene makhaya Lasaza